tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisar lewru meh yo meedo mayru jam jena yemde sokinder maison de la presse bomoko njottinono do kabaruji yu mar waygal kanko noddete do gagne kanto won to bukki jam. Nayri bangal habbude dewle kurde nyaloma gorti le ngalure banamade dum wadi ton kenyan go lewru mehndu le majjundo kolitir ko buri dewle temdere chapande jitti kabba le ngalure nde botu modu jowido dow demal le leedi meden di wattu jonobe ngadi botu mabbe sappo neebo le majjundo kolitiwde haburi mo kobbe demi hitani kene dum buri udinaaji temede joy kanyi wina chapande jitti didi tonoji haburi mo en jara nokku no dirtedo bugunbe kolitidi final tawani yirwi sanelle o do nokku do e tawede fu wattu jonobe joggi tid Allahji do be kani wadde yambereji mabbe kanyo ko nande mudum di won sembe kabaruji dum joggi no do be tande di bismillah modon e hedaade kolitindi wi don dewle kabbeter nyaloma gotle ngalure banamade be bi hiide do dewle de kabbama ton miccitide wiide ile awwalun di do golle jana golle ton do wadi ton le go lewru mehndu le majjun dewle kurde kanyen kabbale o don nokko yimbe le hobe du kanyen tawa linde do yambere fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule sita sidibe
wattu 8h30 wonno ko dewlindirobe arandebe hejotti le meri banamba mangal pade anagon le onoku fa dewle de kabbere no mojiri amindirobe be kanye sedotobe mubben tan woni accabe nata le dalare meri nde le on wattu damal meri ngal jama ana hewno fa ana nyojundiri rewbe sukabe jokolbe sukabe famarbe hebe fu ana ngatti sanga mubben le jama o ara yanno tappobe baggi kanye e gebe ana chaaja tatteji fu taji sada caggal dun jokko dida bo mer banamba de kuyate micintini sariyaji dewlindirobe farde mon fu e mabbe signinde kambe yombaybe be no poti weltade fay hala be donki ko be nyaagoto fu alla mojina dewle mabbe
handen yo nyalana momne jungon ammi sabi men natin jumon galle duwongu domi gi sun allo ki kam bobde mi husna rewbe neyon sabi debbon arandirejo o jabi dun timmi mede duo allo hokka men suga barkunde debbon nato neddo mo kole tawta kunu ngai mudum
dum so kama
kuma daw cercle o kanyum du micintini sariyaji kadoji wattude bibbe rewbe le dewle illa ana pamdi e kutteji gondi do mudon Suleiman Tembeli
la fille a 14 ans
surbaaje dubi sappo nay sariya yamre o wada degon bon waybe tidalla watti e makko kan wana hone ko way habede le neesu meden du sabi ana tidde hande mi hada dum wadede ga mi yamri mere be fu tinno pati jaba habude dewal surbaaje mo jabbata ko dubi sappo nay do e dubi warande yalla yimbe ben ana faama tidalla mudun anta du mon han wadde dewal mudun du jaati huuna ko nafata yimbe dewlondiri
ya kokku micindinde wiide dewle chapande jeddi e jeddi woni dokkaade ngenaariji si kulle do fu ana e mudon hitande hikande wonno ko Khalifa Goita bin studio tamane jiwde banamba
yimbe mabbe wonbe do bomako do dubbe keba hono yaadle ngalure banamba de ngadi do dewle muuden de be kali sababu ko hadibe yaadle de do ngalure kedden ko tifido hen do focci tan Ousmane Niali Boule
bo tara lango na ni sondal
bil tisan beta ko o yo nyaloma hono mum wala heddam min e jom sudan min gadi kurtugo amen do bomako do sabi do won do min jodi no wada pati min tampo dawon be nyaago Allah mo in dewle kabbade handen do kanye e banamba fu e siraba banamba ngoni ka min saram do bomako do goni yimbe amen hibe mabbe fu dewri kurtungu o wade do don dewral e yafingol wala fu ko mawmi halde hande no poti mi weltade mi muuya yaade banamba sabi jom suuda bamako do jeya don kuitan almusaddaji
dilo kabaru ifan ba hebe do page Facebook kanya konta mi X wattu jono ko nayri bangal demal haburi mo be kolliti wi tonoji ko heba hitani kande le leedi meedi ndi dum buri tonoji ujinaaji temede joo unay chapande jitte unay didi tonoji dum won haburi mo non be kollitiri wiide dido kabaruji ndokkam wakande be gadno botu mabbe sappo nayo bon jobi wi do demal le leedi meedi ndi kanko do no horejo leedi ndi holliti wiide haburi mo kilo mu dum waran sottede budi chapande jeegom kalli sefano be kollitiri wiide kedde mo kanko Assimi Goita ko mo sifi do hen to faccitango sita sidibe
les résultats obtenus au cours de la campagne
jabi dum hebi le golle ci tan 2023 an yotto fa toningaaji ujnaaji temere joy ujnaaji chafande jeenay e temere joy chafande joy e jetti geeji habu me hebi ko yaata toningaaji tew ujnaaji sappo e tati temere jeegon e chafande de go le golle ci tan 2024 dum fuddi dabereji mawdi ana wonde fiede ko natto save hunchinde golleji ko naare bangal nyamireji de en nanal mudun wadede sabi holli tama fa handen wi habu waran ciotte e cioggu beldo jamaare hikka sabi dum wan e kilo goto boɗi capanɗe joyyi e joyyi yettade capanɗe jeegon. Engrais o cakuru wotru yaata kilo capanɗe joyyi waran cottire ujunaji ɗiɗi e temeɗe jetti. Engrais yoga Anton Kassin o waran cottire cakuru wotru temeɗe jeegon. Mbiɗe tewtoro gonon leydi Mali tinno fiyat dabiriji mawɗi yalla ɗi golleji fo ana huncina hoore.
Wotto joni en jaran hono kabaru ñaloma keƴanaɗo golloɓe le addanare Allah ndu fo e mangal muɗum ɗum yambinama keñen le go o lewru me handu le région ngaji meɗin nokkule goɗɗanto so tama difili gayi gaɗa nokkule goɗɗuɓe kolitiɗeɓe keɓa wadde nde ɗo yambere dow wayde nde nago fa keɓen famtade fande keɗen Ousmane Niali Boudi.
To kayito yambigol ñaloma keƴanaɗo o golle waɗi ley waɗugol jooɗa haala gollide CSTM CDTM e CMT. Sisilɓe cuɓɓe hikka ana fawi dow kaltidal hakkunde himɓe laato sababu deƴƴere fayotade gondal himɓe du hakkillo baltingo sikaso alal bare nde fedde golloɓe wonde ley o région waɗi yaadu mawdu kawrintindu baale gonɗe e INTM fu nde yambere go o lewru me waɗi du dow yaadu ley région Kulikoro. Hawruɓe e nde yambere yo syndicat ngaji usine ngaji mawɗi fa yottade société ngaji gonɗi Kulikoro. Golleji goɗɗi gaɗɗi toon ana hen karate hokkugol ngenari ciwara kanankoɓe taton fedde INTM ka noon to bankas to le wuddu leydi meɗen ndi baale mawɗe humani ɓe golloɓe gonɗe ley o nokku gadi imadara hollitingol bantingol nde yambere golloɓe fa sappo e jetti lewru mendu saabe rafi ndenagu gonɗo ley o nokku.
Wattu joni en jaran nokku noddirteɗo buguniɓe kollitiɗo oɗo nokku sa ƴeewi fina tawa ni ɗum yirwi hen sanne ka ɗum e tawde fo no nokkule ɗoɓe kani wadde concert ngaji mabɓe kañe fa yettoɗoɓe kani wadde fina tawa je ko nandi e muɗum ɗum wona ko heewi e nokku buguno noɓe kollitiri wiide fa keɓen famtade fande keɗɗen Ousmane Niali Boule e sita sidiɓe.
Genni buguni ana andira fina tawa gidditan leydi Mali hewte dimako moɗo e independance sabli o nokku mawɗo yimɓe andeɓe kabaru fina tawa giddi aran ɗungu holliti Samu Marko goto andeɓe kabaru fina tawa.
La culture
fina tawa darde mon ana mawni sanne huminiɓe fina tawa wonɓe buguni ana jogui faamu golle ɗum fuɗɗiɗo illa hitande 1958
lewi kanko Seydou Koulibaly hoorejo walla noddirtani festival international de didadi o holliti fa handen golleji fina tawa ana huncina hoore raison buguni ɗum ana nato saabe hokka fina tawa ngari sanne.
Aujourd'hui nous avons
mbiɗen jogui festival didadi buguni yamfolila festival kamelo goni ana waɗa festival piwa e festival polon colon jeba festiji folo ani 600 ana waɗa welesi bugu humeniɓe ɗum ana gaɗa e bawɗe mumɓen fu fa ɗiggolleji jokkina wadde
ça soit une pérennité.
Fani Diallo kañum woni directeur régional fina tawa lene lamorde o holliti fa handen wi fina tawa golle ana huncina hoore le lam bugun ɗo gaɗɗo e tawede fu ɓene hassejin e balle
ce festival par
gal festival an hawrintina temede temede warbe hawrde hen golleji gattede hen ana hen hollude kulle ciotteteede artiste ana gara kawra hen golliroobe juude du ana gadda kulle mumben fa yottade golloobe wobbe dun ana beede yirwinde region o
de la region
metti tunde wi wadde yembereji fina tawal le region bani monici ana nato sabe fa hannen huntunde golleji fina tawal ne la morde
mani yo projet fondation Hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Yewtere meɗen noddirten zoom sirnde en garan haalde kabaru ɓeɗo hayeɓe ɓe jaɓata jande jaɓata golleji a tawan hono fuytere tan kañe batta yawko e ñaggunde tan welta ɗo en sita sidiɓe.
Ona ande hayeɓe ko heewi hono ɓe mbiɗa wawi kalde on guidoɗan goto mo janginima muɗum l'école noddirteɗo Siaka hitande me tawa meɗe waɗa bakke watti fo o yaltan cuuɗi l'école ɗin o hinno saggude attey sellano ɗum saabi so o longi heɓude hoore e jande makko ko ɓurtidde caggal muɗum fu kanko Siaka fe gotan o fiye dabiri honono o heɓinirta hoori ko gollal feso hannimo haala gollal o heɓan hunde ko halnte ko hattamo wadde ngal gollal mais on yiɗi ñaaƴo sanne fa hannden watti fo a tawa o nodda guiɗiraɓe makko ha wawiɗan gorko wallan kalse seeɗan hannden mi wona few hunde ma watti fo ona ñaago yimɓe le denene yalla heɓa coggu attey o saggina ɗum ma o tewta kalse junggo yoga en o sooda forfait o ƴentata beme ande nde watti fo so tewti kalse junggo guiɗira makko so ɓe salgui hokkude o hinto ona duwa tan on wiya ɓe wala yimɓe tente en heɓugol jawdi adna yo kodroje Allah ngam neɗɗo fo gollo ana milna heɓde hunde saabu jumma ana wawi heɓde hunta haaji muɗum keddal gurgan muɗum ana heɓa teddegal ɗu nokku to jooɗi tun
ɗo garte haddude bete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade hejuji amen so gabbiddo beme amen ande toɗo mbawi heɓu ton ɗiɗo kabaruji fuɗɗumol so gaɗi www toɓɓere studio tamane toɓɓere orgono noddi oɗo numéro viamo maire maire 37 321 ono jogui ɓe téléphone ngaji ɗi écran ngaji ɗiɓe ɗo ɗo mbawi tawre to application mo studio tamane kettinoɗon to kabaruji amen ɗi kala waktu nde jiɗɗon fo fan jeeya fewi nokku honnandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen beete hannde nde waran yowa dow ñawɗo yoro raneru koɓino nder tuberculose francien koore nde ɓe kollitidi tahande 2023 ko yaata yimɓe uynaji jettom e temeɗiɗo e capanɗe jeegom e jeegom woni ɓeɗo yimɓele gooni heɓɓe oɗo ñaw le leydi Mali ndi noon ɓe kollitiri wiide wakkati nde ɓe gadduno botu mabɓe mawɗo so ɓe gondi e jatade no ñaw o wori ñalawma hannde o le majjum nduɓe kolliti wiide imma daraja no gondi e wadde dow hen faaɓe cawrino ñaw o mere mere noon ɓe kollitiri wiide wattu joni o fa keɓen fen faamu no oɗo ñaw wori le leydi meɗen ndi keɗɗen mo kanko Ousmane Niali Boule sitan siɗi ɓe ko pewni en dow hen
ONG Arcade Santé Plus holti wiide jamnaaki ñawɗoyru wara neɗɗo Mali Kassen nde fedde holti wiide leydi men ndi aɗa jogii bowɗe sakkaade e sawrude o ñaw. Docteur Dambélé Bintou Keita woni directeur général ONG Arcade Santé Plus.
La tuberculose
o ñaw ƴor daneeru ana maate fahanden le leydi nin ga en woni kaaki golleɗo ko natto saabe haɓde o ñaw caggal muɗum capanɗe ɗuɗ mere mere hokketele cuuɗi doctoroɗe on na walla ñongo muɗum ana yaha fa lebbi jeegon so ɗum waɗama jomum ana wawi samtude fattade ñaw o timma pele ƴuwa calɗe
muɗum
e wi gollilde direction régionale de la santé Bamako gouvernement Mali e gollidiɓe muɗum ana gaɗa e bawɗe muɓɓen fuu yalla ñaw ɗoyru raneeru ana darde sawrire ɗum mere mere ley leydi meɗen ndi fuu. Mamadou Daouda Konaté wonno hoorejo gollide nodirden division hygiène publique et salubrité les direction régionale santé ngallure Bamako.
La sensibilisation
jamar an han famitinedo do tiɗal o ñaw caggal muɗum ndu imma daraji mawɗi waɗe yalla o ñaw ana heɓnide jogala ɗum yata caggal fiɗe dabe yalla yimɓe fuu ana heɓa pese yalla daɗa sarra o ñaw
opérationnel
e wi gollide noddirtende cellule sectoriel de lutte contre le sida la tuberculose et les hépatites virales ɗoyru raneeru yo ñaw mo yoppata fey gooto. Gollide nde holti wiide ñaw o sukaɓe fo ɓuuri tampininde. Docteur Madina Konaté woni juɓɓinoo golleji nde gollirde.
Pour la tuberculose il y a pas
o ñaw ƴor daneeru ana wawi nango neɗɗo fo heɓaɗo mana sugo wala mawɗo sonin o ñaw mataɓe tommonte son joni immigen le watti muɗum o ñaw ana wawi ñawnede fattima le leydi ni
ɗum fuu e tawede fedde haɓotode e ñaw ɗoyru raneeru fayotade ñaw bouche ana mimsi ko jamare nde hoynata o ñaw. Aminata Diarra hoorejo nde fedde ana darta e goto meɗen fuu ya ƴeewo hoore muɗum.
O ñaw ƴor daneeru ana heddi fa hannden le commune ngaji meɗen watte fuu so mati neɗɗo ana ɗojja ɓeɗa wawi fiide dabiriji ɗo e balɗe sappo e joyyi ɓe yetto docteur no jawiri yalla o neɗɗo ana heɓa ñawne entre yalla ana sawi o ñaw ma sawama
ka noon kajolo ley e région Sigasso ko ɓuuri yimɓe temedoro woni hollitaɓe wiyede ñaw o nangui le hitande 2023 ɗum wonno ko hooreɓe suudu docteur guennidi ko kolliti wiide fayi e tawede sawrugol muɗum ana waɗira mere mere eɓe jogui tiɗallaji yogaji. Docteur Abdoul Karim Sangare woni daraniɗo golleji sakkade ñaw ɗoyru raneeru suudu docteur kajolo.
Nata par exemple 2023
sa ƴeewi le cercle kajolol le hitande 2023 cagan lugangoji amen mbaɗaɗi mais tawi ɓe temedere capanɗe jetton e nayyon wonko sawi o ñaw ƴor daneeru rowanen ko yatiɓe temedere yiɓe ɗiɗon wonko yetti amen ɗo ɓeygon ñaw tawa e muɗum kajolo ɗo mi wonɗo cafaje ko sorta o ñaw ko dokkirte mere mere caggal muɗum woni kaaki ko wawi ñawde o ñaw no yaawiri
fuflaki
ley wuddu leydi meɗen ndi ley e région mofti yuwor woni ko kalten haala muɗum hollitama wiyede ko ɓuuri himɓe nogoyon woni ɓe o ñaw woni e muɓen ley o wattu wonduɓe sawrede ley suudu docteur cercle o. Docteur Karim M Zerbo woni médecin chef suudu docteur yuwaru.
Effectivement
gonga noon min maati yimɓe hewɓe le suudu docteur amen yuwaru ɗo sawɓe o ñaw ƴor daneeru le yimɓe noga e nayon ɓeygon ñaw maata e muɗum sappo tata e meɓɓe ana wondi e ñawnede ñolman hannden saabi soni ɓe fuɗɗigue ñawnede ko heewi meɓɓe jokkinta ɓamde cafaɗe no haalira noon saabi soni joomum yeeɓigue ɓamgon ɗe cafaɗe wala funo o ñaw timmiri yoga e ɓen nawaɓe a tawa anane tiɗɗala sattuɗo sanne so nola ɓe ñawnire no wodiri
meccintinde wiide o immadar haɓugol e ñaw ɗoyru raneeru waɗan hakke jonte ɗiɗi.